sema vampire ni wamanya kumwego kwaya eka kushare ka ataya ataya mponi ni vampire onye bi sema vampire ni wamanya kumwego kwaya eka kushare ka ataya ataya mponi ni vampire diamond again ni yebuza buri jamo twirori so we na go in ni chuka kuye Kwanga ni makwenda Mbara na kila siku ya kalenda Niwe wenko takumpenda Yaitiri oka niwe sabamba ya Wana ni pepenzi ni takupa mibamba Mwani kati uya chapsa mtuzi ya mwebika ino yu wamefaina Onye bise mabamba ya Nibamba nyaku mwango kwa ya Eka kushare ka ataya Ataya mponi ni bamba ya Onye bise mabamba Fading in suicide, but committing me. Committing it, darling. Oh, yeah, we still don't care.